Muziru ya tunyi ebiba nyaro nyongu palo muziru mazukuraba Atenga kuba nyaro nyongu avu nepura nizone zitatuka kubawetia Songa obera nesinjo yangu ironyone kweta subira na yomufuna Nchoche chitu za kurungu tanya bampulirizo nesini sayi nesindi Zeni nabu wala langange magaro kufawa hulura kuredie na mutia Nenda nendo zaba matandika linkoma hana imu kama Nejuzi ya lenda nampita koni mwimiru za konze kamugambe kumurabi Wabula njabu na chomu wala Kumukambe wabu ina kebarua Nerige ya ntunuri rangate wali kutunia Chante tira muri olisonyi Nende muzabu zanga wema kumusumi Nande kawonga ntunura ande chikami Wabula rare ronjaka rangu mimu atulide na kakotionka funi Nakufuna kamuli kwa roza kwa mbampi tiranka koze feka kwa ringo mutego Mwika mkwa sana marakiriza lero si mutenja kakatampo mewa harimi Musabiro lwale ero morale kasita wanira watego kuita kamuli ndo katuke Sene kuraba sana tiwe mukama tenderezewe kuruno Nina kirwadde chama anye chinyemeddeko ate wetunula kwe musawo Obwedda mpakunga n'omutima ne kubapulanyiza ebipangala nzikyo kiwonye Nayagadde okukyalira ewammwe nga bazadde boobwe bamanya wabeerawo ttabu Nenneegomba okufaanana akawuka nje nkutuukako nekiraba nga ningazanya Ate nkala kwagala onvumule sikikukisa ensawo zange zirimu ebituli Kutempuna ya kamuli karoza kubotu wale mrongo wange sina sindi Kaka noka kwate kukarabe Kukaka singa wengkutone techirabu Kawunye koka zule mwamakuru Kuzule chirwa dechinta banka nyomutima Kaka wawa kakari mwamakura Nevuzito mwamu pano wengi na jori Gache chirwa dechindi obongo Ega iri denyo nyambo chumoni Mana muwala na chikuwa gara Mama pira wo
Wako mye fujo, genda kubala nze tumanyi rotio Simanyo manyino kunye njai, baye kuwa bojo chikile kama nyo Ulezi wako nze munyeo kamala, robu tepimira mtugoli no kwana Kuno kuliko wala uke mufana njenda vika, kuwa noru kumine kabuna mabambi Nebo toka wate chikanyi ganyecho, imira ngombe kwe kana wakala vika Nayo mtu wala vika konganze, kwe kukirizo tandikira wopupa Kubawe nkubalira muko wano Kovintu vye nkoze sani chikuja kembiri Engato jendi mwene marawe chano Unorugo ye bako lalumwe jamani Sembe la kumpi soke nkula gestawa Ozo jirabayo na weri mugolodi Kale mvira chenkula zeko chimara Kendo no nyeleze kredio Yono wechi muline tenderezo kamara Na inga zoko werega kotiri chifufu Siri kredio
Kairinele kato yombo tolimba soka kuulirize kumino Na wangu madangu nino njereka nesu chitipkele basakja vitu ino kuraba Erawe mutewe muitaba wala Emifano jibare nyo kuyida Muna kuraba kusako mutima Kumuleka wa uroko bomu avu Nolimba baba inesindi Nelanze mbane nyanya bakazi Chofora banga katino busumba bubari nyinyoro ansongeyo kana yonji kuwe Okana nofune chifajere nsindi noche sivako kalinga tumurange chikiri Kane mura vute chiko ya kaza chokana okumo chifundire muhuri ro musiru Masimenyezi wa itetano muyoro kubate chiku sanyu sanga tochitamwa Nantibo kinyiganga waliwe chisomu Nantibo chisekanga waliwa masanyu Amanyo gachira kolu mtumu Atebo chinyiganga waliwe chisomu Nikibange chivati somu koyo Kale chovofu na tomu nechitira chitiwa choniri nyario kukufa Na inga tona tuka musedio nangi kusari endoza yo jisekunze Sebali zero akuba mwavu Na chama wanzo kujake vitege Atene vitege chitone yomulari Kastafe sitei na nyoma Bomu kwa nunguina mwebaruwa Terasu chayu wa muwaranze nshawa Kwata kwa karabo kwa mwatu Bomu kwa nunguguru wa mzindi Nkuhuli rasi vya kulimba
Murenzi gwe nkusaba muri osonyiwe Sagenderede nakoze nsobyo kuvuma Wabulebyo bebibawe birabwa Banda gato byongere yo maso Nabadde nkukemenkeri genda byabawera Oli okukwana kyakulembeza sente Oluusi nakulembeza emmotoka Akuziba maso ngolo kyagoba kufuna Songa omukwana baguluddemu ebbanga Siva mukwagala tegugulwa sente Era gwe nkwewuunyizza okamala Olw'obutakweka bunakubeerinze Yewayiyizza otya akalabo ko kampa Kale nsanyuse neeyanziza taata Mpozi waliwo ekizibu kye nengedde maaso Ssebo wange amanya go gwani
Tutuwa sapaalo era nyo lyafula byoko Nedirafunde nemalangirya ndwala
Tebampita nakitto nedirange Neryayirindi bw'olyongera kunsanyuka Kirungi nnyera kizaamu amaanyi Kuba emiziro gyaffe girimu enjawulo Era nze nakyezira dde ekyo Eyeddirenge ye ne wangula emmotoka Kalaawo tufuniddewo chansi Mukwano gwaffe webuba buvoka kata Sembera neeno twesudde nnyo ebbanga Nange bulijjo nkulaba nga nkusalirwa Wulira obulamu ng'obutambuza okamala Magima seba nate gye nsibye sikyasumulula
Nabanga kiroto bannanga omuntu asoose okunvuma okyusa ky'omutima Era ekyo kibeere kyakuyiga eri abavubuka baganda bange muyiga abawala Bogezaako mugamba n'omulaba ng'alalamuka tekityanga bwe biyisa abakazi Bangi nnyo babeera n'obukodya ayinga n'okusooka okuvuma kupima amagezi Kale bw'obeera n'omutima ogutamwekuyanga ovvaawe gwe mwakulemye Kale bw'obeera n'omutima ogutamwekuya kiddirira akulemye Tonyikira kuwamesa olulimi nga taweganya ogutateganya nalwo olumanyi Ne munno owala n'omulumwa Ekivaamu akusaaka omutima Abadde ayomba atakulaga amasanyu Emikwano mizibu nnyo okuyiga Kati nze bwe mbabuuliza owange ntowulira otya babuulire bw'owulira mutima
Bembulira ekintu ekinketa Nekinyoola mazima nekinjigija
Abange bwe mbabuuliza owange ntowulira otya babuulire bw'owulira mutima
Mpulira ekintu ekinketa Nekinyoola mazima nekinjigija
Ndowooza eddagala erinakuwonya lye nninga twewandiise n'osulako ewaffe
Mazima nange njagala okusula Ne bw'otoŋŋambe kugira ne weetegeka
Abange bwe mbabuuliza owange ntowulira otya babuulire bw'owulira mutima
Mpulira ekintu ekinketa Nekinyoola mazima nekinjigija
Ndowooza eddagala erinakuwonya lye nninga twewandiise n'osulako ewaffe
Njagala okusula, ne bw'otoŋŋambe kugira ne weetegeka.
Abange bwe mbabuuliza